Exclusive from TwinJams.com.
The logic and logic, the golden mercy.
Whoa, Kate Banton.
Ndi masi banki Mikoti ukatseka umaka sekula so kwina Sunga uchite mendi Uli fragile Kasweka wasweka Lelo ndasanduka wachilendo mami Mpaka kundiswe lantimau Mkati tika fike kumatelo mami Mkangwa mnama wazisa stress intima muhiwe Wasesa mabala intima muhiwe Muli kuti ya love doctor Ndi kufuna stress killer Mujiko ni navulala mo Ndi kufuna pain killer Mujiko ni navulala mo Ndi kufuna stress killer Mujiko ni navulala mo Pain killer, pain killer Ndi kufuna mundi paseko
Ndi nkona pano ndi kumva kuwawa I love D, chonde ndi pa senko ni mankwala Sindi madziwa, chikondi chimadza ndi mabala Chamuli lisa gangsta, chadeki sa madala Chabwino ena ake oti nkango zitiri Oti mwena mwake ndi zita kupiri Nda mfa kuwawa pano panda sindikira Nkona nda kupenza ni kuwa mfa kusikira Aga nakala bufe nindi gana pita pa show Koma ambola chikondi ama so Wande muli kuti kondufuna mundi tandize Kuti mwina zome na yamba zindizi malize
Muli kuti ya love doctor Ndi kufuna pain killer Muli kuti ya love doctor Ndi kufuna stress killer Muli kuti ya love doctor Ndi kufuna pain killer Muli kuti ya love doctor Ndi kufuna stress killer Muli kuti ya love doctor
Jams.com.